mukazi muwejjere kolere abaana bange kolerera abantu bange sirina tabu ku muntu naatambulira mu binyonyo bwendaba nekigamu byonjogerera bingi simanyi kye naakola waliwo lwonvuma ngongaya lwakuba nsirika kubanga mmanyi kyensira okkola
Yeah.